Kama hujasiba mwanaume utapeleka wapi?
Mami Rien, unakutuwe buki me that thing. Niku bang, Mami Rien, unakutuwe buki me that thing. Niku bang.
Basi chiza na dudu, basi chiza na dudu. Baby chiza na dudu, place imefika basi chiza na dudu. Pigwa marungu, baby pigwa marungu. Basi kula marungu, you place imefika sai kula marungu. Niko jaba manjungu, basi usitense tiki piga kwa nguvu. Ntaku kemba kemba ni kudare kambungu. Na sita piga roju, miuku shuku. Basi chiza na dudu, chiza na dudu. Baby chiza na dudu, before night hishe ni kupige marungu.
Kani big party basi booty call. Masaya studio tanipata niko zone. Mina saka door, mina die tuku ball. Niko drinks niko on, kifutin tunafall eh. Kani kubeba beba what if you on. Kani majaba na matul cinnamon eh. Mami rian kani yen, kani peng. Mina yen, jo tucheze mpaka check. Kamu stay, get loose, no delay. We gon do it your way eh. Desi yan, chiki yang, sameweza. Wait a little drinks, leo ni crate juu ya meza. Leo ni nakutu piga tot, supwe pweza. Niku bam, bam, digita we ni mtam. Mtam basi kam, tingika eh. Niku bam, bam, digita we ni mtam. Basi kam, tingika eh.
Mami rian, unakutu webu gimme that thing. Niku bang. Mami rian, unakutu webu gimme that thing. Niku bang.
Wasupa wangu eh. Mimi bwana yenu, Simba ni mkali, anavurukana.
Kono kwa ukuta umeshikwa, taigonga dichune kaspika. World War ka bazooka itafika, umeiva kama ngwaizi kishika. Mwaksa imefura, nikilala ndani unacha kuzurura. Campaign mami nitaipiga kama kura. Form za kisima misikulagi machura. Iyo haga imefura, leta hapa sapa yo keroma nitakula. Takuchana kama mbuga, bodilinga mami si lazima ntupe luga. Yangu kubwa, kama chupa. Iyo rivei kiweta ivuka. Asubuhi tunabadilisha shuka. Si unajua round 9 za kushusha.
Mami Rien, unakutuwe buki me that thing. Niku bang, Mami Rien, unakutuwe buki me that thing. Niku bang.
Niko na mamili, ita kina mili, yeah. Waka mkutouch mwili, na wapewe mbili. Niki cheki madem, nageuka mikafiri. Si siri, no surrender mi albashiri. Super soba, na minko maji, yeah. Achangu sengoda pia kuwe maji. Shala liya shoulder, naipiga roll soft, yeah. Mkono ndani ya trouser rungu shaji chaji. Kumba na umbanga kanabi, lakini nikipewa naipiga kama G. Kawa toto tunaisabu ABC. Msupa takusonga amekuwa matuko D. Short moku, lakini moto. Ukimeza ni utamu kwa kisogo. Kasi poko, zidai ndoko. Vunja meza nikingia shimo moto.
Basi chiza na dudu, basi chiza na dudu. Baby chiza na dudu, place imefika basi chiza na dudu. Pigwa marungu, baby pigwa marungu. Basi kula marungu, you place imefika sai kula marungu. Shika, fika. Kona penda vile na do shika. Na kona penda vile nafanya weka. Na kona penda vile natia shika. Fuva, Salim. Komi 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 Desian.
Kapagaz,
DJ Georges.